Najua kuna watu natoa kwenye mood, kona nafanya vitu and they told me that I could. They say that I lost my way, nimesha book, na nimefika sehemu ingekwaje ningerudi. Checking news kenda mtani watu commenti, darasa mtumbaya kanyaga nacha damage. Watu wanahitaji muziki una energy, kinywaji cha kuburudisha na unapata knowledge. Muziki una visa kama ndoa ya mgumba, kama una moyo mdogo unaweza kukuvunja vunja. Kula yangu siku mchana Mungu ananichunga, hata isingekuwa ifan bado ungesakata lumba. Street ubishi kwani vipi untish pupush paka mandish, mwisho wa movie mazish. Get rich or die try what you wanna make a wish. Chawi anachezesha dish bado vita na wana fake. Sata chaji kwenye moyo kupata guns. Kuishi na binadamu tu yenye ni kazi. Sijui ingekuwaje kama singecheza smart. This motherfucker life I've been through so much, yo.
Walisema I'm just waste my time, wakasema I'm gonna lose my mind. Hawakujua na kukwenda kufanya nachopenda. I don't stop till I die. And if you feel what I feel, put your hands up. Huko juli kwa chin, put your hands up. Kama unajua unakokwenda, unafanya unachopenda. Don't stop me, yeah. And if you feel what I feel, put your hands up. Huko juli kwa chin, put your hands up. Kama unajua unakokwenda, unafanya unachopenda. Don't stop me, yeah.
Mama nanipenda, mama nanikea. Lianza kunibeba, kanifunza kutembea. Unajua na kutokea, ujui, otea. Heka heka kila siku mtu ampigie. Every nowadays, ni macho yangu au I'm confused. Seme washe TV nione kitu naona makuzi. Kwenye radio kuna nyimbo watu wanapiga miluza. Kuna habari, wengine wanabweka bweka kumbe miku warambuzi. Listen up, kaa kwenye line yako bana tafadhali. Hebu hebu huku sije wengu wengu. Kanektia uvengu vengu na wenzako mnataniana. Mkadeteane ukingwendu nini nini mala nini hebu. Peleke mashuzi mtu alekulisha dengu. Chimbu chimbu na madini chimbua. Mimi mwenye kipindu pindu kipinda na pindua. Pindua.
Walisema I'm just waste my time, wakasema I'm gonna lose my mind. Hawakujua na kukwenda kufanya na chopenda. I don't stop till I die. And if you feel what I feel, put your hands up. Huko juli kwa chin, put your hands up. Kama unajua unakokwenda, unafanya unachopenda. Don't stop me, yeah. And if you feel what I feel, put your hands up. Huko juli kwa chin, put your hands up. Kama unajua unakokwenda, unafanya unachopenda. Don't stop me, yeah.